Boy gri maget jeng
sing ibirum gay ke bayay awajanyo kuy sa bay ne sing lama bu nambas kuy sa bay ne sing bakilu dakar jay sing ibirum gay ke bayay awajay kuy bay
thank you.
tu couleur ali racine tañu dem fa dor tu couleur ali racine tañu dem fa dore ran jallo
Con asam chamberal nara, para el video, somos por fin a Talibán.